yamde sapo e tati dum woni do Dakar e do RFI fulfulde yamde sapo e nay to Paris.
Rama Diallo
on calmina ma kibaruji do RFI fulfulde hande aljumare orngal sungoji lamu Senegal be di welande wonanbe Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye be lundian ko be horebe fedde fusande Pastef Njalti kasu hanki wonanbe be mo bondiri Fatou Damal Assoudou kasundu o weltorade e hollude ido mango dum wadi do Dakar fato o galle Ousmane Sonko to cité Ker Gorgui wodi du en nanan do kongi Basirou Diomaye Faye candidatjo be lundian ko be tiagal jaltol mako hanki en jokondiran du e olel tal sur maundu saria a Dakar to PDS de Karim Wad e yoga e pede candidat be fadda be jamgol lamu be mbasi wulitande mabbe ko be jamuno woni e jede dabbobe e lefo lamu dum hebaka wodi du to Guinée seppoji njokki ton leedi ndi hanki kasin ngalure de wali nibo gan hanki nambien e nimde jati dum wadi seppoji buldi tiadel yoga taykama en keban a famude wodi en kalan hala o alhali jibi to gollitorgal nambien naftorgal internet do leyde e kewde Afrique hinange gilla kenga o alhali anatuma habo dade e bononda boggi internet fatu li mayuji tafon andaka ko sabi o do bononda tajugol di boggi
addini do ko hollide weltaram e jartugol Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye jamma hande wonon ko jamma welemma
en hono nanirdo ni en dum wadi hanki Ousmane Sonko lundiyan ke mawdo leydi ndi e Basirou Diomaye Faye candidatjo fedde mako fusande Pastef Njalti kasu hanki be lundiyan ko be njalti wakati orgal sungo lamu jokki wadude ndi do leydi tiagal jalton mabbe hanki Basirou Diomaye Faye cubaado dabbande lundiyan ko be lamu o wadi ko ngima ko aran kedo dem
Minji darne mon darnde ne ala fayre hay saha goto minji anniyaaji jogi non faade e Senegal hande non halaka hewata binnindo tan jaarnude Senegal naabe fof so dum benni beda andina on president Ousmane Sonko o yalti suudu kasso mine makko mamin baddu gede didi sabu mamin kuccundir e jani yankobe ngam haldude e Senegal naabe halande on to min pay e ko heddi ko kedal dimmal ngal e min jogori wadde orngal ngam ewde no min jaltirta Dakar onon fof non on jarnaamo no feewi sabu gede de jofi min timminat tan
Basirou Diomaye Faye candidatjo fedde e fusande Pastef jengi de kanko Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye be kebi yaltude e suudu kasso to Cap Manuel do Dakar hanki jaltol kebangol tiagande suudu député be leydi ndi woti saria yafagol nangabe sabu seppoji politique ko wadi hakkunde hitande ujunaji didi e nogay e go warde hitande ujunaji didi e nogay e nay don lewdi da buddu jaltol Ousmane Sonko e cuko mudum wadi fa de jemma jenguno sanne dum hadai wonanbe be heppunobe e de do nyalane mobondiri e de do nokure be ko li weltare maunde ido dum nanama do sare Dakar fato cité Ker Gorgui to galle Ousmane Sonko kedo den do Ibrahima Anya tawanama en ton nutondirado men
konde be nani kabaru o e puddi arde to legal gal cité Ker Gorgui Dakar damal galle Ousmane Sonko jaltugol Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye e suudu kasso wonani weltare maunde yaadibe makko Aissatou Goto e mabbe
addini do ko hollide weltaram e jaltugol Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye jamma hande wonon ko jamma welemma sabu dum ko e der berna mbandi o mo ganda kanyum Ousmane Sonko ko jeyado sembe o jagga o soka e ko fawake gonga e min cabbino jaltugol makko no feewi dum wadi min jalti e kewal ngam jabbade mo
jaltugol mabbe e suudu kasso ma beydu holare e sukngoji le follamu ngu e kongol Abou Ndiaye
les élections sont pliées y a pas faute
daminare amen beydi man no feewi ko fati e sukngo lamdo leydi Senegal balde nogas e nay lewru mars tiagande Ousmane Sonko dacca sabu dum ma o sembin no feewi Basirou Diomaye Faye ha ko dum sabi e min damini wonde mamin Paul ngam Basirou Diomaye Faye la moledi ndi
vive Sonko vive Diomaye vive le Senegal
Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye be ngarani to legal ngal cité Ker Gorgui kono be tutturi aadi ngam haldude e wondibe mabbe Ibrahima Nya Dakar RFI
Nya a jarama to sengo candidate faddabe dabugol laamu e tawdede fedde politique de Karim Wade a PDS be basi yidi mabbe hande wulitande de be joino to suudu mawdu saria leydi ndi holliti dum don jabata ko PDS en de do pede anajelino jati candidate mabbe e keba hawtede e jamobe lefo laamu e dido sumgoji dibe en noddi jati andirtine o leltan tawana en to saria o taji don ka do hala olen misal minima
misal mati madama Diallo
o leltal suudu saria andu dahuri be jabatande wulitande
tigi kono de do do kalda me mado hala kono heewi bo wallo jingonobe PDS be bi kambe be jabaani me do wullitande te kadi be ngoni do be ngoni ko yande dow jaydi yankobe be wi e be tuuma be ko wonde kambe ngoni wallube woni be ballani Karim Wade o wawi hen wonde fo rama godfo haali e der de do nyaawore godfo holli be do daraninobe awokabe PDS kambe be kolleti holdo be pawi haabe bi yo wote de nartini kadi procureur général kanko ne o haali holko ala fo do be pawi de do wote na dartine joni non kambe be jabaani wonde wullitande de be suudu nyaawirdu mawndu ko foti dum salade do be ngoni do kala jingono wo PDS gondo bawol hanne kambe buri do hewde e be ni mettini dum haa da mettere waawi hadde mawbe PDS wonnobe do hen hewbe jabaani halde jabaani sotirde kongi mabbe be ndogibe koti goto wala dida njiita do heddi ko foko jingonobe be ngoni do be ngullorama
wodi olel tal a jarama eden andi de fedde e PDS kambe du woni tawabe daddol muuye dirtinegol o woteji di fadde dum do non kadi tabe sappo e jeenay be kambe en ana jokki orgal muben do Dakar e to diwe Yeru Ahmadou Ba mono candidat wonanbe laamu orgal mako ana jokki fa joni fuddi modude do jaati be tawama do noto bangé podoro hanki be naniraka goddum ko fati e kibaru yaltugon do no lundi bebe to gine ton en tiagal kindia to galure e Conakry ton sepoji buldi taykama ton hanki e bangeje kewde leydi ndi faato bangeje jati de andira kano hono alhali seppo dum ko sabu tajugol kura ko wadi tayre maunde Conakry e tawa enimde sattunde hanki den fedde halfinande kubam kuna kanyum andini ko gootal e tiale kura atawra tiadele yoga ko be gonde etade safrude Mamadi Jonga Siba
di sepoji ko e bawo futuro woni ko fuddi tiagal bibbe Conakry e der quartier burde dudu dedin tawino e niwre angal courant wono o quartier Lambagni e der gallure ratoma nokkure de horejo jagorbe kesso hodi seppoji wo waka wadede ton kono hanki ko ton fuddorano watti don quartier ji wono Sangoya Anta Dabompa Hallansane a barrage e der gallure Matoto seppoji duda ka wadede e di nokkuli kadi kono hanki sukabe rewbe worbe mobe yaltino ko hodir don e uddugo laawi napine e tabi yeyirde wonnode di lumoji wondigo sera autoroute o alhali tampino bibbe gine dudube hotaynobe ko galleji mum haray o susete halfinado courant leydi gine himo noddire EDG hino holli wondema ko ende nokkure mania e der koya system EDG on woni ko sumi ko dum hadi courant hebo Mamadou Jonga Siba Conakry refi
gilla alkamisare kenga tidallaji mawdi du ana gonani bangi golitorto de internet no golitire internet de do Afrika hinage njiboken sababu majum woni bononda bogi internet jabboridi lema yoji tafon andaka ko sabi bononda do no tajugol dido bogi Abdoulaye Diko
leyde kewde mati di tidalaji kengen yeru Liberia Burkina Faso Guinée Ghana e Kudwara ndi leydi Kudwara buri fu tampude hono dum medali wadude ana mettidu sanne niwi Ibrahim Kalil Konate jagodo kalfinade ande kesseli Kudwara e wi makko gilla balde didi jabbide de won boggol tajugol e golleji Carrefour Aquaba Abidjan anni jukki hen tajugol boggol Orange e MTN gongol e le maje de no yawiri be jamiri de gollire didi fof njodondira e boggol Move Afrique waylitere e kala e dongol boggol gotol woni ko waddati dalaji mawdi e internet e wi Ibrahim Kalil Konate golleji ana gonda yalla newar ana hebe gilla bete handen alhaali o ana woni e newade seeda seeda ni wi en seeda en Kudwar lamdangal woni hodum taji di boggi ko buri milede hen tafan yo tatagol biyana fatako leydi ko habbude dimbagol leydi e le maaje de fatagol fa e seraji do di boggi goni so dum tabati ana wawi mo intinugol boggi di bama nyalade kewde